yande joyi no wittodi e min ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar Dianganta on. Nder ko e kibaruji men ni, préfet ɓe heyɓe noga e ɗiɗo kam gatta kenga nder pottal ngal ministry ɓe gaɗi noon ni ko ɓeydi e préfet ɓe capanɗe nayo e go'o noon ni gattaɓe lewru Août wittino noon ni. Guɓe ɓiɓɓe bomɓe ɗiɗi kan ɗiɗo kan nanga nder wuuro Dogon Duthi ɗum ɗo ni police ɓe kam deki juuɗe dow maɓɓe. Yewtere men pindinol hannden haalatano dow suudu finatawa bellaɓe noon ni ɗum ɗo ko ɓangaɓe gaɗante noon ni on nanan ko Azara aga fantinta dow mum tokkomi on nam pettol haalandere kibaruji men. Kenga ni nder kawral ngal ministry ɓe gaɗi noon ni alkamisa nogay e go'o lewru septembre duuɓi uña ɗiɗi e nogay e tati ni préfet ɓe mbi en ni nogay e ɗiɗo ɓeyda e préfet ɓe noon ni ano capanɗe nayo e go'o noon ni ardo département ji nder leydi men Niger di noon ni mbi en ni hano gattol préfet ƴe aran ni ko waɗano nogay e joyi lewru Août noon ni wittino nder kawral ngal ministry ɓe gaɗno noon ni nder gattol préfet ko waɗani kengal nde noon ni nder département ji hano nayi kan rewɓe ardina yeeso kan woni Tillaberi, Miriya, Agué, Kahe, Dosso. Do ko ƴewata ni no fi politika e no leydi din wonno yaada illa nogay e jeego o lewru juillet ni goynaaki feere feereji ko wonno waɗe dow laabi internet dow jancooje mbi'enni leñol maanere na wuro maanere. Pasteur Reverend Labo Harouna mo église évangélique noon ni mo leydi Niger ɓangere Zender ni mo watta daane yaago e himɓe ɓe gatta jonde jam yeeso Ali Keita.
Yo Allah hokku Niger ardiɓe hawsuɓe ɓerɗe laaɓuɗe wallude ɓe tokkude laabi nafooji ɓiɓɓe leydi. Ɗum woni ko juulirde diina almasifu nde wonno eela e joomiraaɗo. Woodi du miɗen gatta daande yahde e nimɓe diina almasifu ɓen fuu nder duwawuuji maɓɓe ɓe gatta subaka yahde laasara maane fadde maɓɓe nyaamude ɓe eela Allah walla nimɓe. Woodi min jamray e huunde fuu ko waddata kendigu hakkunde ɓiɓɓe leydi. Woodi ko anduɗon dewal joomiraaɗo du yiɗa fewre ngam ko Allah harminino. Nimɓe du acca niddol habaruji pempeneeji ko sendata ɓiɓɓe leydi. Tokkito en wadde du'ayeeje Allah heɓa wallude en nimɓe ɓe ngala anniyaaji lobbi ɓe.
Suudu to ƴiiƴam hokkete noon ni tawaande nder hôpital mawɗo mo birnin gawri ni iɓe tawra saɗarma jaccere ƴiiƴam noon ni ɗum ɗo ko waddi ɗum woni rafi ɗuuɗal kokkoɓe ƴiiƴam noon ni garooɓe no kokka ƴiiƴam fuuɗo e yewtereeji pinndinol ko hooreɓe loktoroden gaɗanta himɓe noon ni ngam faama heɓo nani Ousmane Alhaji Amadou hoorejo suudu to ƴiiƴam hokkete nde birnin gawre jaadimin Alamin Wachar yewtidi e makko taw waɗa toon hannden birni.
Ya la maternité ki
no wodi der lokotorore to rewbe beynata don ha jande ƴiƴan kaden dan sukaɓe famarɓe ɓe cella wadde teɓe no jiɗi wattanede ƴiƴan fuudu nder wakkati mo jonte faɓɓe catti nder nimɓe o ɓuri se gonga miɗen godi caɗale hokkoɓe ƴiƴan ɗum sabi bini ko loktorore nde nde nildi sukaɓe ɗo en dan tokkoɓe ɓe kokkata ƴiƴan wawtugon nokkure resirde ƴiƴan nden do no tawda e rafi ƴiƴan nimɓe muyoɓe sabbe Allah hokkude ƴiiƴam ɓe garta kokka amma fedde Croix Rouge nimɓe mum no gara hokkude lebbi tati warde lebbi tati ɗum ɗon du ɓurta nimɓe laso tawi du nder ñalowma no min gattana ha jaaɓe ƴiiƴam capanɗe tato ma lasoji ɗiɗo.
Kenga noga e go'o lewru septembre ni fara futuro police ɓe Dogon Duthi ni kolli hooreɓe wuuro gon noon ni guɓe ɗiɗi noon ni ko ɓiɓɓe bomɓe gaɗoɓe golle boɗɗe noon nder wuuro Dogon Duthi kan he takkol wuuro gon. Guɓal aranal ngal ni dargako bongu noon ni ɗiɗaɓal ngal dow fa han kasen ni hano connol kulle bonɗe yaru yaru drogu noon ni nde leyɗe duniya noon ni kulle bonɗe hano ko jaɓa e maɓɓe no nder mum taba bonka tramol e fa han kasen motore worre nani famaka Abdou Ibrahim ko policiɓe hoorejo mum noon tawaɗo Dogon Duthi o fantini jadimin Samira Rufai.
Arande nden kay no fedde nimɓe no waɗoɓe talki penpeneji ko mawɗo maɓɓe wartirana hoore mum hano ni ɓi leydi mawɗo gonnon dargade nimɓe. Neɗɗo mo sakiti dargade on no ɓi leydi Duthi nom mo jaɓi ceede ɗuɗɗe e mum ko watto laabi joyi e niita. Ɗiɗoɓel ngel no wumpere noon sonnoɓe doroggo hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗen kotto kilogramuji taba bonka tati e feccere heɓa e maɓɓe e kinije biteɗe diazepan ujunaji laso e ɗiɗi, tramol kinije hemre, exol kinije ujunere. Fatoɓe puɗɗino awude taba bonkaga. Ɗum saabi komin nangi gumpal nimɓe joyoɓe holludeɓe nimɓe woɗi du, miɗen kalana ɓiɓɓe leydi gatta hinnare he iri ɗum e bandu.
Citoyen a plus de vigilance.
Min jahan difani hawrindeji rewɓe ɓe wuro difani kamɓe kawri ngal lamnugo wuro difa. Gaɗa munnu ɓe gaɗi golleji kewɗi nani famaka madan Asama'u Kanta, maire difa, o fontini jadimin Guido Abdourahmane.
Buwol ngol rewɓe ngoni hen e wadde le balɗe cakkitiɗe le wuro difa o misali do lawol kolta mangol ngol. Oɗon andi se ndungu naati min darna buwol ngol non sai hantode muɗum, ngam hikka min ji no ndungu ngun wontiri ɓooyi toɓayi tasiri maɓɓi lawol mangol ngol, manaji ɗi no joppiti nokkuji fu. Kanƴum saabi mbini komin ƴami e waldeji ɗin yaade e rewɓe bangere nde mburto wadde buwol nokku kuje ɗen fu ittude tasiri tawandi dow lawol ndin e utude gotaji ndiyam ɓadiɗigol. Woɗi du yettore Allah, on jii ɓuri ko watto rewɓe hemre ko wari. Caggal majjum du min naton nde lokkoɗi kewɗi ittude tundiji nder mum.
Nder wuro birni kon ni ana hoyirna heɓama gan ceede ñamduji ɓoytaki, ko fewrodiri e lewru witti noonni gan sakuru gawri wondu ujunaji jeɗɗi noonni hande du walana ujunaji nayi. Noonni sakuru kamannaji yo ko wonno ujunaji jeenayi hande du walana ujunaji jeego o nder wuro konni. Noonni ka woni ko hoorejo gon o fantini ɗan Tallu Malamawa Maishago, o fantini jadimin Asuman Musa Arzika.
Allah wallimini heɓude ndungu lobbu. Gawri keri e kamannaji fu fuɗɗi waddede dow luuɓe. Hande e terde gawri wonana buuɗi hemre e capanɗe joyi. No woodi to ɗum sonnete buuɗi hemre e laso yaade hemre e capanɗe tati. Se ko Allah ceede gawri jippake. Ana ko darta filla kamannari kando ka nde e terde mum sonnata kenana buuɗi keme ɗiɗi e capanɗe nayi, amma hande wartirama buuɗi hemre e capanɗe joyi. Sakuru gawri sonnete noondu ujuna ji jeɗɗi kando warti ujunaji nayi hande. Kamannari du ko anduɗo nden buuɗi ujunaji jeenayi sonneteno horrama buuɗi ujunaji jeegom e keme ɗiɗi. Ndenne no wawi wiyede ceede ñamri jippake e bawɗe Allah.
Horeɓe région Tawani kegam ɓe keɓi moƴƴere safarigi noni ko dabbaji gaɗa mum ni ɓe jaari ballakani kana to mbiyen ni ko tawa to nokku ni to tuugal dabbaji ɗin hano gaɗete noonni. Tuugal galdo ni fuɗɗete nogay e tati lewru septembre jango noonni ɗum waɗoan jeɗɗije ɗuɗɗi noonni ɗum gaɗe. Nani famaka Salifu Isiyaku, secrétaire général mo ministére hawjine fi durgol, o fontini jadimin Idrissa Adamu.
Campagne tabara
e tuugal bittinga ngal min keɓi caɗale harto sarus kawjiɗo filla tuugal on keɓayi yottade pecce capanɗe jeetati dow hembre ɗo. Ɗum saabi mbini ko hikka yerno fi on wontiri e fijo wurfaara wittego kirsalengo ɗum tokkititta wadde yilaaru tuugal dabbaji. Min kawran durooɓe ɓen waddude wittinere en tufude dabbaji maɓɓe. Hande ni miɗen nder nokkure witende Ikena nder IBC tan, caka balɗe tati kaddi dabbaji ɗi ƴutude ɗin fuu no tufete. Woodi safaare nde min nildi nden ɗo yottake. Ɗo yaade faɓɓi jango tuugal ngal no fuɗɗoyte. Nder région ji tati woni ko tuugal ngal sigila Tawa, Agadez, Maradi e Difa. Nder région Tawadu ɗum fuɗɗirtana Abala, Tasara, Cintabaraden, Nikotilia.
Dental leydi ni hawjine filla taekwondo ni no woni no waɗa sigila mum ɗum ɗo dow fijo kollol bawol. Noonni ko taekwondo jango asawe e alal noonni fijo pirtol hano ɓalli ko taekwondo ni ko watte hakkunde pelle ɗum ɗo ni nder poytiɗi ko ɗum watte. Ɗum ɗo ni har koƴƴe watta ni ko ɓurta hano himɓe keme tato natata nder kollol hano bawal ngal noonni cuuɓe nder région ji jeetati leydi Niger hawtade e leydi Burkina Faso. Noonni ngam fama heɓo nani fama ka Oumaru Amadou indirteɗo maître ko bere noonni kan woni secrétaire mbi en ni kawjiɗo filla sigila hano dental ngal, o fontini jadimin Soumana Amadou.
jir kulir gati chigira minin chigilo hana batu fotternde enako tay kondo dum hikka woni dubi jetat ni enda himbe juan de region jetat le niger warde fotte majum dem minin kebano burkina faso benin togo nigeria fa mali no war kala andi tan hikka labi no ombi hakkunde me le enda himbe hebay warde sana tan himbe burkina go tawano be do domi dum yotti nati der majum min kisa kinani ke me tato chapan yego e jerton warbe fotude e majum hikka o yude pamare ngel fayotade mawdo on enda rewbe worbe du konda fuoni hen hawtade e himbe be juude mu en ngodi laru min biabe para min kebi du konda ni machine latir kanyon ko limoto yewa mo hebi njama ko nenno sena yi yewo mi ta arbitre o halifu se tawe goddo mabbe wadi gacce ko lobuji kawon pelle mabbe de kaw ko teddirka mabbe wobbe de kay ko teddirka ko e mudun
charge jere mu atelete
dental leede duniya ni hawjine fi latol balnoni fi fani wurtini andinore mun do fonditol ngol o wadi noni ko lebbi tati ko leede noni leede niger ni no wonno to wonno no kure mun noni nokku herme e no gay e jetta ber noni de leede duniya no wonno fa hankase nokkure ano bi en ni chapande tati e jetta ber de leede afrique noni de leede afrique leede maroc kan woni arani den ko senegal leede tunisie kan woni tatabo yewtere men pindinol ni handen min jehataana min kala do bi en debbo nyonyudo nonni mo wuro tirozerin azara agag nonni gaddo wo suudu fina tawa bellabe nonni o hokki fama do no dum wadirte nonni hunono ko fina tawa ko wodi nafaka nonni ko handen jamana waddi dum won idum acce wadugo dum nonni nani fama ka o fantini jadi min ahmed fellam
ina wani ko nyiboto suudu bellabe ndu endam golla majjundu konna ni no hewi sanni sabu hanana jomu yahle ladde waso daddi ledde se waddi daddi endam sey tajite fawoda filta kono ledde moddide e wuro lati du konna seni daddi itama bonnanta dum de won ko min golloto daddi ledde di endam no hanir fu ko fa hande min natto e gadol jonka suudu bellabe ndu endam sentama suudu wonana wadane jon dewgal kessal tubaka allah fu sa yari dabaji ma ladde fa dodowa sey keba daddi andam basa ngaddande fa yotto kadde jidda wa hilbe koreji ben don kay won ko nodute war nyibana bangobbe en surnu andam an wi'e jangon dewgal gal on hande han surndu te nyibama nyalande de bernde kanko jambayjo gorko andam warto natle suudu makko kanko e bangal makko kesso
e had wan shin minango guze hande
fina tawa on hedditi fa hande
hono fina tawa ami o andam o heddi no kuje goddo der ladde kay kanon woni hande de himbe hewbe tawabe der hubere ngalan gattin dun sembe
misali da wadi suudu fina tawa bellabe woturu foti mbawda hebde domun
mala khawli
mi hora mi bayilo non te mi nyibani dewlobe suudu mu en bakargo ina debbo en enda heba ko kimin cere gor united united nay fayande go ina joy
nimbe hobe cendirta dum etendeje arawai famin demin foti ngadirta suudu fina tawa bellabe woturu
gado suudu endan sinu sinu ji wodi gado suudu gol no way nyamude ujunaaje hember ni endan na ko burna gam suudu bellabe ndu endan endu seedi e wadde tender tan sey jomun ndarta boggi karra lobbi sane biyetede dengal bellare ciruzam nden ndu tefa dadi jolo dum jomun tefa kulle kewde ko way watede suudu fa fenne suudu endan ko nande e daage en biyetede e bellare e warwar dun don du kanyon ko hippete dowton no wayudu ko nan daago woto wada ujunaaje chapande nay tilsi du kono sen heba dagi dit nenne wana ina chapande jetat noni sen de hisake se wi wadan suudu bellabe fina tawandu enda tilsi do jomum itta ko watto million mum français fa warobe yilar andal duniyaru tuba kobe be elar bu fu se ngari sey jamanto suudu fina tawandu woni suudu non latindu arwaye wadde tatay di fudda mule ko watto ko hendu wi fene ndiru dafu
warge ran ken tchajmi
to madalla do min denanto on habaruji mi e fulfulde sa jebto don habaruji e dengal hausan ko reko mamman ada yottinto nan don gada habaruji dum fukket no don batto joda kale mon nafisa adamu sirfo yottinta gaden gadon tatti didi jawdo pismo rtel nonni kertento jam hirti
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi saryaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude compa ko wadi der jeddire
aso e alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fo fotten fada studio kalangu yaado leydi Niger.